abantu bogera bine biri bulabula omubulo kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna abantu bogera bine biri bulabula omubuuza kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna esebondo original awona mise mikomino yagala nkuba amadwapu guddemu kiki kino nze mbiyimba na mu luganda lwemanyi nti lwawano ate sijja kuba luzungu samutamu zesirwangu badeli yabagamba kino bongo bwebifunda bamu ne baddamu nti byennyimba tebitunda waliwo akuba obulango yeesoma nga bweyayamba naye ate bwe mbala sijjukira naze mubanja londeetera sitole nze nzijjako ne sinaga yagala nkubya amadwapu kkiriza okuba esitamu ebibanga byakuyimba tebiteeka mu kuyomba abatunze babikowa baagala ebyo n'abazimba abantu bogera bine biri bulabula omubuuza kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna abantu bogera bine biri bulabula omubuuza kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna nze nange bimbuzaabuza mugamba twekozaakoza mwe mwogera ebisongovu munoonya n'okulemesa mutuyita abayaye muno twesiwa n'enjayi nze ndi purofeti ngamba kuva eri wa katonda kintwalira akabanga kuyiiya bye nkugamba banabisenge kampola nfuna ebinaakuyamba w'amatuge n'abikwata ayagadde n'abipinga talanta si yakutunda kkiriza nze kyenkugamba gwayagadde suubula bwe bikusala ngamba toyombo kkiriza nga zidifiti wadde oli ku sitwiti embeera bwekutuusa gwe togana naawe kyuka bwogezi bo baakuvaawo ate si baakuvaawo abantu bogera bine biri bulabula omubuuza kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna abantu bogera bine biri bulabula omubuuza kyafuna okawulira n'amaaso tolaba ndi afuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo nasanyuka nga byokola tebifuna Sebon original, I wanna miss me coming home. Like a long cover, my rap will go to the movie, Kikino. Zambiimba na Muruganda, when my name is Rowan. I tell you, I'm over the Zungu, sometimes it's Sivango. But they give you a gamba, Tino, Vongo, Wave, Funda. But when you're at the Muti, then you're at the Funda. But you walk over Polango, yes, so manga way, Yamba. Nayate, when Mala, Sigikida, Nazim Movanja. Don't let it as the Jolin, Zenzi, Jacon, and Sinaga. Like a long cover, my rap will be Zongo, Vesitampo. But if you're at the Yamba, let me take a movie, Yamba.